baby, baby. Rima puno kamara iwe kumajine rima yopa. Baby, baby. Ushe ni chikondi oroka pena ni mantacha. Oh, dalilu takumana na futi. Baby, uoneka so pretty. Mami, unipanga mabize. Ushe ni kuposheko, ushe ni kukambiseko. Nalema kukumbwila, kumbwila. Thousand city kakumana. Thousand city kakuona. Ine ni vela manta mtupi. This is the only time nika kukambise na kupanga me to ride. Will you give me a minute? Kutitika misane baby. Koma manta mkama. Ine kusoba kukamba. Nipeseka ni kuposha chabe. Nagu yamba ku. Baby, baby. Nima kuno kamba na iwe kuma hile nima yuka. Baby, baby. Ushe ni chikondi oroka pena ni manta chabe. Baby,
baby, what's a solution? Maganizo yanga, ma plani yanga. Hose vidipari iwenda bawe. Unimunga maia like your kindness. Mendela pafupi, come show me your loveliness.
Baby, baby, nima puno kamba na iwe. Kuma hile nima yuka. Baby, baby, ushe ni chikondi. Oroka pena ni mantacha. Baby, baby, nima puno cheza na iwe. Kuma hile nima yuka. Baby,
I don't know why, why. Unikulu nukileko, usaka nisa izakala. Kalabasi baby ni kuhuzi. I think I need to make a confession. Mwine na kufela ni funu nkare wanga. Koma kukamba chikanga baby what's a solution. Maganizo yanga maplani yanga. Hose vidipari iwenda bawe. Unimunga maia like your kindness. Mendela pafupi come show me your loveliness.
Baby, baby, nima funu kamba na iwe. Kuma hile nima yuka. Baby, baby, ushe ni chikondi. Oroka pena ni mantacha. Baby, mafuno cheza na iwe kuma hile nima yuka. Baby, baby, ushe ni malavu oroka pena ni infatuation. Baby, baby, ni mafuno kamba na iwe kuma hile nima yuka. Baby, baby, ushe ni chikondi oroka pena ni mantacha. Baby, baby, ni mafuno cheza na iwe kuma hile nima yuka. Baby, baby, ushe ni malavu oroka pena ni infatuation. Baby, baby, ni mafuno kamba na iwe kuma hile nima yuka. Baby, baby, ushe ni chikondi oroka pena ni mantacha. Baby.